Asalamu alaikum, watu wangu wa kwetu. Nyiko mavitu zenu, situ mekuja na zetu. Nomba kwanza seto, nikurudishe ghetto. Kukwetu mangoto, hadi meno zote metal.
Tension, mute mbena watu tano mental. Mention, ganji ndi nafanya gatu settle. Question, nini ngine kasido kwa mbosho. Inatuliza ngarone, inatesa kaki bomb.
Taliban ni haram, squeeze ni twanga madam. Mahadam, mahanjam, vutagam, lazadam. Wota gwan ni salam, kwenye gram, mama gwan. Mama lao kwa game, squeeze wana nitaka mama.
Taliban ka haram, lakini kwangu halal. Mina kata janga mam, kana nitajati papi. Daddy, mindo napanyaga kana come. Once, twice, nisha soma game, this my time to play.
Disrespect in this case, me no mistress. Reza tell the difference, your influence me ni different. Neza call your preference, to shock of interest. Catch me kwenye internet, me attacking bila defense.
My mistress, my empress, 10-10 wendo preference. Daily kucheki Pinterest, your topless can interest. The prettiest, the dittiest, the best I've ever seen yet. Nimependa zako assets, I'm ready jo ku test them.
Akakato toka juzi, kana ujuzi wa mambuzi. Badu akajakata nyuzi, ndo kana wa confused. Kalisi punguzi, fanyeni uchunguzi. Drop a beat, step aside, let me kill where I kill.
Nasikia wameanza matusi, watu nilio na mambuzi. Sasa ni maleta B, na malizia na usi. Usi ni advice, taka nimekuja juzi. Tipsi ni kiokongoma, mindo vya mchuzi.